yanda joy min taji chapande tati habaruji studio kalango e fulfulde dimi ali nyali abdul mun yottinta e mon sembe habaruji meden hande ni studio kalango halando nangol bombe dido godon duni fa hande do mawbe tato do gona do no pasito chakantaraje ere arliti denden e region agadeso enta en kalandu ni fa hande do batu joda hale chaka be juude mu en tawa der fi deme e durngol batu duni fa hande wona mun wade keshi ton dani der departement do gondouci yewtere pindinol meden studio kalangu hande ni wada tana ni do kalangu wande ni babbu fina tawa leedi hausa der derol andi nore ardi be hubere nyame denden ni laso e tati lewru novembre tan du ujina didi e laso e tati be kadi du fande burtaki wodude yaadu metta du fedde FCR fedde du fande der ni de hakke himbe leydi ani wodude do der hubere nyame denden ni ton place tu mo gandu ni fande jamude bazum mohammed yofe ardi be hubere nyame de du fande gi bawa hukude lawol yaadu metta du enden wada gan surude ko wadde du fande wobbe nata umminde hakkiloji himbe e dun fa hande gandu mude himbe are mu leurni hande ni fadde durwo tefoyde takubahi leedi kwa doite tonda ni dar hubere agades dendan ni polisi be hubere agades dendan ni nangi bombe dido godon ni fa hande do bombe tato wonabe no tefe hande ni wadi dubi tati kona dun fa hande wadi bibe tefe to andan woni tonda hubere arlit ibe tumire na tude der pasta kije e yoru yoruji bondi ko tawa der chakantaraje dendan nani ko burema tongay commissaire agades o dendan ni wi ko anise karim wadi firta dengal fulfulde
de la route de Tiro Zerin
nangude lawo lore Tiro fayotade na rude galure agades don to be tefi sudade der fitare loreji gon dem min tokkitibe ko min kebi nangude dido mabbe le bangere peyi ba ko lati fande police ji de no gara be tefi doggude der lore mabbe huccude e kokuol gom alla e ngengal habbinibe amin kambe tinare mu en kebi nangi dido der mabbe yarude to sudu kite region agades don ama tatabo mabbe on kay do ballaga golli diggol hakkunde bibbe wuro kambe pelle gom misali INVP kambe gouverneur region Agadez on miden do ngada no watte fu kejarande nagu warta le galure Agadez region on fu
la region d'Agadez
ubere arlitu duni fahanden kandu dere wakati chakiti do enden nino tawra raf kejaran hakkilu fukki ngu fudu ni fahanden misali der dabbune de enden ardibe hawju dena ku himbe aremu en der hubere de enden nino fudu de hakkiloji himbe ku wattabe dena arema be der wakati o enden naniko tasiu Ibrahim ardido sarusi polisi be arlitu wii ko Usman Umar waddi firta dengal fulfulde
idan a lokacin sanhi ya shigo
John Peewol nati deni jengi sanne neddo fu hore mun tefata gan heba to fukki wakati on don wobbe do no tefa mursina himbe no wodi gattobe yebare acca are mu en yasin gujjo fu ko buri yidde woni heba janande hoja minen poda hakkiloji himbe be acca yebare wakati mo jomun natata sudu no handi haura are mu ko wodi derje fu wata der su ba wakati dunguru na dabune fu nino ko wibe andi himbe nati sudu kambendo wakati on do be yiloto der wuro ibe tefa ko be bujji gam be mursina himbe
yawan mumuna aikin da suke yi
kenga alkamisa laso tati lewru novembre tane dubu jina didi e laso tati tondu ni fahanden keshi der departement do gondouci batu joda hale fudda chaka be juude mu en tawa der fi durngol e dun fahanden deme sembe batu joda hale gudun fahanden kan woni sembe yewtinade sador maji di rafi do tanade wakati kebana do nyaile gese o andan ni wonno wadda chaka himbe nani ko mazu ibrahim mer keshi o andan ni wi ko alio pawa waddi firtade ngal fulfulde
kama tashin karam
nyegal gese do amin do enda dum wawa wadde fu sadorma se wona hitan hikka ko dum wadde walde fa walde ne enda wad nawnibe der mabbe tawa jorube didon jaati min sadmi ngadi jonne ne do gam batte dum hoya labi ko hisinto himbe hono fi on irdo do kasenda ko min amin keshi o enda min dartno fa wada fi jippagol jawdi ndi enda no hani waliram min jida wi e kasenda yija yupeke hakkunde sakirabe min kemin ngada tindi yaade e remobe kanye durobe fu gambe pama sariya no wodi dum on ko jojjini hakkunde himbe jo dibbe
kenan atakaice mu kai aiki da doka za mu cimma abun da muke guri
hikka ruggaje duni fahande jeddi itanaade demal maroji duni fahande ton der gaya ko wadde duni fahande hectare uji mudum keme tati kannon ndiyam mayugo ande nyaami dalila paddorgol diele de ande ni fahande ko wada ga renude no kuje de andam boni nanno ardido sarusi ona gaya o ande ni halidum Abubakar Ali ardido sarusi on den nani ko wi'i ko Fadel Alu waddi firtaade ngal fulfulde
le perimeter risiko
de to demal maro watti mi muyana remugo ko watta hectare uji keme nay e chapande jetati e jetati ko min demini hikka kan won hectare uji herme e chapande jeego e tati mawo diyam wadi kan waddi sadarma on der nokuje to maro demete ko tara gaya e sokonji kan he sermo no wada hectare uji keme tati e chapande didi e joyi kan mursa denni dun waddi ko buytari heba far demal maro on jonni minen taura rafi paddorde diyam kan he masinaji mawdi ko yarnata maroje den no handi min keba do birgiri jaman ko sonnetedo der hoyirna min keba awdiri lobbo ko watta dun heba ba demal maro labi tati non ni watta ko horebe tuugi dun heba
les autorités actuelles
dungu hikkani da en dari to baka sanne da region agadest on den celi duni fa hande bubboji diele gadda dar beli huber den den nada cakantaraji den den ni kebe ko gasi godon ko bubbi gaddi dundu waddi dun fa hande de en dari da cakantaraji den den kulle bonnoji awitirdiji bangi remobe duni fa hande kaliji boppi demal dabbune de be goni be gada den den nani ko Mamman Umaru Sanda ardido sorusi de region agadest on den ni famtindo majjun ko anise karimo di firtade ngal fulfulde
le mois d'août c'est un mois
utuna leru non wodudo toba sane ama toba wadai der region agadez kadendam babati ngari bangude kambe gilji ko bonnata awatirdi hautade e nyawdeji goddi ko nangata albacce e awatirdi do hectare uji ujinaji didi e keme tati hectare uji lasoji didi e jeddi e ko deki ko bononda awatirdi hewti der region min kebana wattande safare hectare uji ujinaji didi e keme tati e sappo e jenai ko lati inde hisama do pecce hemre chapande jena jetati eko deki onfu min kulido
der jedir de duni fa handen committee region tawa kawjido fi cellal himbe nyawtigu mu en der loktoroje wadi hawrine mu dun yewtinaade golle gadaane der hitane wittine denda e siriyade duni fa handen golleji gado teddi hitane herde denda hitane dubujina didi e laso en Abdul Mumuni Abdullahi ardido duni fa handen sarusi loktoroje denda nabian committee loktoroje denda ni ton der region tawa nani ko famtini ko Idrissa Adam waddi firtaade ngal fulfulde
nous avons évalué
yot neke min eti golleji na region en ko hanno wadde ujune jetti der maji min tawi kemi jetti heba ma dama kepto goldo du wodi sane ko waddi dum du wonno hon min ko amen dareke walli tobe amen du kono ngattini min juude kanon woni min kebi chadale e le golle de hitan hikade sane sabu walli tobe amen hewbe fu ngartay to amen yottini adi dum ko juno do dum na no ga tati di enda chagal no ga jego le rugier nene neke walli tobe hewbe ngarto way min goldidi ka sen ko min pamani be du haday min ari golle amin yeso gan Allah e yotto wade do komin layan dun endam dey wadi ni der golleji di komin pabbini Allah e rafi kejorangal dum no woddu kono cialal goddi komin kebi dartnar filla hono kural lantarci illun kandu kondan ko Nigeria fuddi tajude
par le Nigeria de l'électricité au Niger
sarusi wutuner birnin ko ni dun fa hande fuddi sigila mun durwi didde nyaw karugo ande ni der cakantaraji den der sigila o dun fa hande sarusi ande no durude ko wattu dun fa hande himbe kisi ngatol dawadi misal dun fa hande dawadi gondi no jofi di gala jomirabe der dabbune den den Isaka Aliyo Farka ardido sarusi o ande dun fa hande nani ko wi do majjun ko Musa Arzika waddi firta den gal fulfulde
na elevage akuma
hadde tarsaruska jida turgal on miden godi safareji ko heji do filla nyaw bosaji kariidi dum wodi du bolun no neddo yobata faymbudum ko paminam binimbe du woni bosare fu tufandu talkuru wadante ko hollata ndu tufama habaruji binde teddi do mai safare neddo no tawa tarsaruska jida filla durgal on eto witine rube wonbe do jonde ko emum ben wodi hano min jo andal do filla nyaw kari didum ko bi am minimbe woni seni nyangu reinaati der bandu bani adama wala fuko safare de wawani dum kadendam dum wadi ko godudo bosar mudum fu yarandu ndutu fe gam renude hore mu kam fu e bibbe wuro
ko wana yinda
Boubacar Sambo woɓɓe duni fa handen biya Boubacar Luduji Modibbo wali yijo duno fa handen o lataken duni fa handen ardido dina al-islamagal de takan taraji duni fa handen dalol gonda himbe duni fa handen no teddinamo himbe no qiwo duni fa handen Nigeria e redu dalol golenda nino gara ziyara do sabere makko ton enden tamkala der departement mo Birnin Gawre nani ko Boubacar Hamma Bedi bindo dewte e tarikiji no enden ni famtini alamin wa sharku firtade ngal fulfulde
Boubacar Luduji wakkati o melano laamiɗo jermaɓe birni o joɗi koko nuuli puɗɗi o feri o joɗi tamkala tamkala ne o maayi nder subaka gonnino gam o wodana taybiyol ngol gaale ujunere leyde gariyol to wino o wattan jungo makko o hoƴƴangol fa o wirda nden yaare ngatimo sabanimo mayde far yamde jeenayi warde yamde sappo subaka gam ko o moɓa nden anyere makko wartira hubbaare haala ka kalten ka altine warde mawde fuu no woodi Modibbo ardotoɗo nimɓe juulude ɗon wona ɓiɓɓe wuro birni du tangarta ɗon fei général seyni kunca wakkati laamino o woowi yaade ton juuloyde ko o wari tamkala wiya o soƴƴito birni nden o wi o yaata o wi tamkala fuu o tamiɗo o hawriɗo
kalangu ni hanono birden dun der ko e kibaruji meden yenden ni bargu dun non fa handen finatawa leedi hausa leedi niger do dun fa handen yimobe jamani e finatawa fuuno nawtoro bagugu enda do tirde yimobe der demgal gal henno fuube goni be jima yottinde dun fa hande habaruji e wattune dane en kettino yewtere Umaru Adamu Maiduma goto der nawtortobe kalangu enda ni e Amadu Haruna Jibo Ismail
piɗe longaru ndu aronu ɗum nonna
kalangu ni ban
longaru nduna piyol muɗum wallay mi ronayi ɗum mi ekkitinino mbawmi aɗa andi guineji finatawa ɗi senɗen yiɗi ɗi ko tiiɗi fo wala
kagani kalangu
fiya longaru miɗo fiya mbaggu miɗo fiya duma e hoore muɗum longaru kay piɗe muɗum ekkitakina to ende arlit mbiyeteɗo Matina Weyla kañum woni ko ekkiti kam caggal muɗum non woni ko gartumi maradi waɗoɓe jimmi e bammi ko wiyete orchestre Goriba kañum woni ko waddi kam le wuuro maradi o rejo mabɓe kam woni Abdoulaye Yakouba mine miɗo fiya longaru miɗo fiya duma on enda ndennene kay somi heeɓi ceede to fuɗɗon noon kemmi somi heeɓay ceede ɗuɗon ni mbasumi ɗum saabu kamɓe woni ko waddi kam nder gallude maradi nde kay mine miɗo fiya longaru miɗo fiya duma on enda fii longaru ndu piyol muɗum yettore Allah
kalangulalle alhamdulillahi
ɗume woni barke ko koɓiɗa e piiɗe longaru ndu
na godi tinda
mi yetti yettore Allah gam mi ekkiti himɓe hewɓe tubako waɗeɓe yuɓe japon ni espagne ni woddu konda mi ñaami e longaru ndu sanne warde joni to gommi ɗoodu konda miɗo hemiɗe ñaam barke majju umma tore nde endan ka e hoore mum kinno kaɓɓa ani e ekkitade saabu are fina tawaɗe endam na ha neɗɗo yiɗaɗe so yiiɗi dukonda heɓanno ekkitori neɗɗo fo jiɗɗo wawde piyol longaru na duma na mbaggu nde yettake kan ɗo endam fuu mi
ekkitan
yalla no woodi ɓe golli diɗɗa hemum
studio kalangu kañum ni woni ko hokki kan dardia gam mi inde sanne ganaɓe tawi kan eley studio chap chap miɗo wonde orchestre gon nden noon woni koɓe mbi kan a mine jiɗi min onta studio kalangu amma an min jiɗi fiyanamin longaru e bawɗe allah du konda am piimi longaru ndu piimi duma e no majjum kawrumiɗum ɗum hokki kan dardia sanne ɗum wurtini inde andu lobbere fa yetti jonkay so ama Umaru may duma fo wiye ha a Umaru studio kalangu wiite
studio kalangu
aɗa woodi nder ɓiɓɓe ma donoɓe ma golle ɗen
bondeɗa
mi wala ɓiɓɓe majjum ɓiɗɗo debbo goto ni godumi o dewlama kano woni ɓi sakiki an goto no ɓatti kanno ekkito kolli mbiyeteɗi gurmi ɗi ɗomo ekkitode konan piɗe longaru
kalangu
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kalanguɗo kokkol habaruji meɗen dilla amma ta komin piccita ɗum fa hande miɗen miccintina ko yande jeegon e mintaji sappo e joyyi on kettinto battu jooɗa haali studio kalangu gu Moktar Amadou Ardoto min acca mama aada yettina habaruji hawsankore to moɗon
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyyi ko RTL noddon laabi joyyi on joɓata feybuɗu so ɗum ƴarake laabi jeyi nden joɓoto buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store studio kalangu.